Here's another one. Here's another one. Here's another one.
Nyama bila mfupa mie na meza Akini pasita sita mie ndaweza Akipandisha na mori na legeza Haya mapenzi kayumba umekoleza Chuchuma unibonde, unipe mayo Uniteke mimi totola na Nairobi Kajala makonde, waone choyo Insta tuwa komesha kwa yetu kiki Ata kifuma ni airport Ata nikule fairport Mina nganga ni airport Chuma kwa chuma na moja cheche Mwenzenu napewa weka tuweke Nikimuna napanda kidete Uwa uwa uwa
Uwa tu Hey, tama nikatongoze mala ya pili Havo me
Bumba, bumba
Hanitili eni buata koloke akili Havo me
Bumba, bumba
Hey, havo me
Bumba, bumba
Havo me
Bumba
Mwenye kazi yo Ndani joto staki feni yo Hani noge sana vyake vili yo Mapeze ya yananunda Uchebe kawa waigunda Pezi pepo la kimunga Likitanga nyona numba Nangifuma ni ya poa tu Naseme ni na mwanda fia poa tu Mina nganga ni ya poa tu Nunisha jifia poa tu Chuma kwa chuma na mwaga cheche Mezenu napewa weka tuweke Tini kimwona napata kite Uo 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 Hey, tama nikatongoze mala ya pili Havo me
Bumba, bumba
Hanitili elibu atakoloke akili